Riposé,
Saldito,
Mario,
Teddy B.
Oh my, I've never seen a girl so beautifully. Oh my, I've never seen a girl so wonderfully.
Umeningata hani, moyo shani teka. Chumani kwetu bingiri, unapocheza na kiukamba.
Teddy baby, nakuwaza mpaka kichwa kinauma. Baby nakupenda sana, hata sipendi ukinuna. Ai, sweetie, sweetie, ai nakutaka wewe. Fundi, fundi, kwenye dera mwaga maji maji. Kwa godoro tunipati pati.
Tuende tukavute pumzi Kilimanjaro. Sweetie nitazikwa kwa ajili ya.
Umenifanya kicha uwe jaya jaya. Akili mezuva uwe ni jaya jaya.
Baby fanya taratibu baby bu. Baby bu bu bu.
You make me sing, oh.